bantu mwe namba gala nyo mulinya lya mukama manager we gure yantumye elimu abantu be
eli abantu be
yaliko wano kunsi ya balamu banji kumwe ba mugana era ba mugwata ne bakomerera
nafa nazukira mukama
we yali adda mu gulu jasibuka natusubiza jazeyo kutegeka abali wangula nje
tulivera
yekuba mazima n'obulamu eri bonna abantu munsi ye pasipooti gy'okozesa okuyingira eggulu nga bw'oba ne visa n'oba mugumu okuyingira ensi ze weetaaga mu ggulu Yesu yakuyisaawo kale
musembeze
obudde bwe nnina butono na nnyo ate nga bingi bye yantumye yaŋŋambye bino by'ebimu ku biri
baayo sirika nkulojere mama
walimayo okuyimba eyo walibayo kusanyuka ewa mukama walibayo kukumba fena banunule walibayo kutikire ngulenga tuwangude walibayo ebilungi byonna byetwagala tuliba musanyu jelele eye wa katonda mukulu
ndala elie ya lukuka okuvango chali mbula mwensi paka kuingi ya guru mbweno kusitu lilia chikumi ne muguru we chikyo si mwana wa muntu okulimba obo kwe jisa wano wali wense nunji je ya suwiza ekulukuta matomu bisi kwenjuchi elia vanunule mbwensi yonano kuchula kwayo vya mukamba yena njini feza nezabu abantu bonna bye betagira ye yasubiza eggulu gye tulibeera abanunule era ye yasubiza nabuno obugagga obw'okunsi naye eno yengeri gye weegatta kwaba bayingira eggulu okkiriza Yesu n'oyatula n'akamwa ko nti ndokose
walimayo okuyimba eyo
banange
walimayo okusanyuka